wawili siku. Kama ni upendo basi misijui na kumbuka iyo siku. Kama tapumzi kasi ya kumui minilie iyo siku. Siku o kifu misichukui, kama mwito basi nenda. Nenda we nenda misikujui, labda takutana moro. Ila saizi mimi no no no, let us do that tomorrow. Watakupa nguvu, sahau nayo. Machozi ya jana kesho utapata cheko. Ngangana nayo, maisha tabu Mungu watakupa nguvu. Sahau nayo, machozi ya jana kesho utapata cheko. Chariki, brother, umepodo kitabu soma. Soma we, chariki, mama, umepocheria nishona. Shona we, chariki, dada, umepata kazi fanya. Fanya we, mimpani, mbebo sauti naimba, naimba we. Labda takutana moro, ila saizi mimi no, 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 let us do that tomorrow. Ila saizi mimi no, 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 labda takutana moro. Ila saizi mimi no, 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 let us do that tomorrow. Ila saizi mimi no, no, no. Mami no. Ewe Mola ndo tegemeo langu, na mimi nitashinda. Bila wewe ni mchezo ninao bure. Najua nitashinda. Maulana ndo tegemeo langu, na mimi nitashinda. Bila wewe ni mchezo ninao bure. Mami no, tulia usilie. Dada njo, tulia usilie. Tangunjo, tulia usiumie. Mwanifanya pia mimi, mimi.